You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O le asolu o le vaso a sau o loo whaamoemoe. E o ai le ao whai o tangata, le ao whai a toa o tangata i au se tali nei. I le lua se funu me le lima miliona ma sili atu. O whaamoemoe unga lata mai le ofisa o fwainu mera whaamoemoeina, le Australian Bureau of Statistics, po le ABS. E tasi tasi ma le ono pasene, na si itia i le ao whai o tangata i le tunu u, i le tausanga na tenei. Ma e tusa lea ma le tasi le tangata, pe toa tasi le tangata, e whanau i au se talia nei, i le ta i valu se fulu ma le tolu se kone. O le tasi tesi ma le ono pasene le nei, e whaisi na mawalu ngātu, i le si i tanga o lea whai o tangata i le lalolangi a toa. Lea e fua e malo au whaatasi, e tasi tesi ma le tasi pasene le tausanga, le si i tanga, pe a whape average i a atunu uuma i le tausanga e tasi. Na sao noa Professor Nick Pa o le mata upu o le demography i le Universite o Macquarie ua whaisi na tele vave o le si itanga le nei i le tasi tele tesimo le ono pasene o tangata i au se talia nei pe a whatusa i le nā o le tasi tesimo le tasi pasene o le lalolangi a toa.
SBS Radio.
Our population growth rate, the most recent number was 1.6%. That's higher than the population growth rate for the total population of the world, according to UN estimates. By world standards, we have a relatively rapidly growing population, and this is quite unusual for a more developed country.
Professor Ba, Nick Pa, o le demography i le University of Macquarie. O whaamomaunga le faletupe o le lalolangi i le World Bank, o lo o atangi ai, o atunu ue vai vaile ati na e o le tamao a inga. E tele ina vavele si itanga o le a whai o na tangata, o na o le maa walalo o le a oa oina, i mata upu i feusua inga, a to ai ma a inga fua fua ina. E whai mawhata ita inga. E whaatusa le tasi tesi ma le ono pasene o le si itanga i le a whai o tangata i au se talie nei i le tausanga na te nei lua fese fulma le fitu. Ai o le si itanga o le a whai o tangata i le tausanga na te nei le atunu u o Oman, e fa tesi malefitu pasene. O le si itanga i le awha i o tangata i le atunu o Bahrain, e fa tesi maleono pasene. O le si itanga i le awha i o tangata i le tausanga lava na te nei i le motua na ru, na si itia i le fa tesi malelima pasene. O lona winga o le tatou tasi tesi maleono pasene, e fai lava sina maa walalo. Ai na sao noa Dr. Liz Allen, o se demographer i le Centre for Social Research and Methods i le Australian National University, le ANU. E iai isi vaanga e tatauna si le sila iai, e pei o le si itanga i se atunu ue toa tele i o na tangata e pei o Amerika.
Higher population growth on a lower population base like Australia delivers a different rate of change in size than, say, a small rate of growth on a very large population like the US. So if we look to other indicators of population comparison, the population density in Australia is behind that of similar countries.
Dr. Liz Allen, o le ANU, i le tolu tausanga ua mawai, na se iti ai le awha i o tangata i Ausetalia nei i le whasela wafe. Whasela wafe tangata i le tausanga. A wha'a wau le tūlanga le nei, i le tai whasela wafe le si itanga o tangata i au se tali nei i le tausanga. Na wha'a iloa mai e le Office of Winumera wha mau mawina le ABS. E o atu le tausanga lua afe lua se fulu ua o le a wha'i o tangata i au se tali nei i le lua se fulu ma le ono miliona. I le tausanga e lua afe tolu se fulu ua o le a wha'i o tangata i au se tali nei i le tolu se fulu miliona. I le tausanga e lua afe ma le fāse fuma le valu, ua o le awha i o tangata i au se tali nei i le fāse fulu miliona. O lona winga, o le lua se fulu ma le lima miliona le awha i o tangata i le vaya sa nei, po o le tausanga nei. O lo o wha o ngā ina au au nanga i le suawai i le malosi i le tise o awala o a o ngā mawhale mai. I le tausanga e lua afe, fāse fulu ma le valu. O le awha o ngā ina i tangata e toa fāse fulu miliona, po se isi se fulu ma le lima miliona tangata wha au popo, ia au au nanga nei. E mana o mia umalawa e le toa se fulumare lima miliona tangata wha au popo nei, ia au au nanga le suawai, le elitise, auala, aonga, fale mai, ma le tele o isi au au nanga e pe ona tātou mauwei I le atunuu, I nei o naso. O le amatua te le se swinga po se si itanga I mana onga o tangata, ma o le atili malosi ai, I le whaata uvanga e le ngata I ngaluenga, le whaata uvanga I fale, atua I mafesoa swani mai le malo. Na sao noa Dr. Liz Allen e le toenga fatia e taulanga te tele pe o sini ma Melbourne ma Brisbane I a si itanga nei.
Migrants fill positions that locals are either not adequately skilled for or do not want to take. The type of people that move countries are highly innovative people, are very entrepreneurial. This is something that Australia should capitalise on. People risk a lot to move countries. And it's that measured risk-taking that builds nations.
Masalo atu ufafia ngai le mata upule nei ma le whaai unga le taita eosiamani Angela Merkel. E talia le lata I le valu se la wafi o tangata suru whaai le tausanga nei. E taua atangia mai ai se tūlanga e ono o iai au se talia nei. I le isi lima se fulu tausanga o lumanai. O le whafita auli le nei, na sauno ai Professor Nick Parr o le Universite o Macquarie, Ele o lava se si la fia iei o le malo, ini polkala me to sinai tangata whai mai, e angai inu uitua.
The problem we face at the moment is that we don't really have a successful model for successfully settling large numbers of migrants away from the major cities. That's something that really needs research and experimentation and we need to find a way, but it's not clear how we can achieve that at the current point in time.
O se tasi o demografa o le ali o Mark McCrindle, na ia sao noa o le fua fua mamao, e whaingo fia I o na tausia nisi I tanga, I le awha I o tangata I le atunu u I le lumana I.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.